on
you
the
sweet
bed.
Like a peepee, mama. I can't fight, I can't kill someone for you. Because I'm in a danger zone. Oh no. This feeling that I'm feeling, it's too much. I see future. Life with you is so brighter. Nakupenda sana, you know that. I'll die for you. Oh, sweetheart. Life with you is so sweeter. Nakupenda sana, you know that. Nakupenda sana, you know that. Yeah. Now, how can I keep you to need me? Oh, my love. Bendo manatamana zizu. Oh, my love. Natupa ma elu. Mamia in this world. Ile wepeke liwe kuchakua. I swear to God. Na umebarikiwa mtu na utulivu. Umebarikiwa mtu na utulivu. Licha yopule na uzuri na mtu na utulivu. Umebarikiwa mtu. Pata furaha, jinsi gani ya kuitunza. Huko nyuma hukumu zilisha nikumba. Kwa mateso kungangania, upendo sipopendwa. Nilifosi kujificha kule kumbe chakalangu ni hapa. Sasa napewa amani, mapenzi yasio na mipaka. Ananikanda huko mabegani, ananishika na hapa. Masaji mgongoni yananilevya makopa. Na hakuna kipya kwenye dunia. Oh my love. Bando manatamana zizu. Oh my love. Natupa maelfu kwa mamia in this world. Ile wepeke liwe kuchakua. I swear to God. Na umebarikiwa utu na utulivu. Umebarikiwa mtu na utulivu. Licha yopuli na uzuri na utu na utulivu. Umebarikiwa mtu.